ye e tshwenngwa ke go tlholeha ga Masepala wa Setsoto ka go re dumelela mafapha a mmuso go tlholeha go lefelela diakhaonto tse fitlheletseng dimilione tse 46 tsa diranta tsa mekitlane le ntle le go nka kgato ya semolao gore dikoloto di lefuwe. Go tloga selemong sa 2024, mekitlane e nyolohetse go diranta tse dimilione tse 25.9 ntle le mehato. DA e tla hatella gore go be le dikarabo, boikarabelo le mehato e potlakileng gore ditšhelete tsena di a lefelelwa le go sebedisetswa molemong wa baagi ba Setsoto.